I want you to touch your body.
Me don't know why.
I want you, baby.
Me don't know why.
Boy, I want you for me.
Me don't know why.
As a younger baby.
Me don't know why.
Twende makachini.
Me don't know why.
Nataka pima geji.
Me don't know why.
Nangata na bikini.
Me don't know why.
Baka kwenye beji.
Me don't know why.
Aish. Nawe kanuta na kibanda. African lady, kasula kaki indi kakabachori, kana mambo ya kienyeji, tangu kakiporo,
mayo, anakisokoto,
anafinya godoro,
mayo, anakisokoto,
ananichezesha ndondoro,
mayo, anakisokoto,
miuno flani ya kipogoro,
mayo, anakisokoto.
I want you to touch your body,
me don't know why.
I want you, baby,
me don't know why.
Boy, I want you for me. Baby,
me don't know why.
Twende makachini.
Me don't know why.
Nataka pima geji.
Me don't know why.
Nangata na bikini.
Me don't know why.
Mbaka kwenye beji.
Me don't know why.
Princess kama mia na mimi na yu.
Na mimi na.
Kifo cha mende na mimi na yu. Michezo yako na ulivona figa imefika kunako, yani kimanu manu kiwewe unanirudisha na senyenge, nimepandwa na amu na nenge, ebu saula ilo tenge, tamu kakiporo
mayo anakisokota,
anafinya godoro
mayo anakisokota,
ananichezesha ndo body.
Me don't know why.
I want you, baby.
Me don't know why.
Boy, I want you for me.
Me don't know why.
As a younger baby.
Me don't know why.
Twende makachini.
Me don't know why.
Nataka pima geji.
Me don't know why.
Nangata na bikini.
Me don't know why.
Mbaka kwenye beji.
Me don't know why.
Muni nakaba mbaka penati.
Nakamia o.
Mpira wakona na piga doji.
Nakamia o, nakamia.
Uta utafuta ata kwa toji.
Nakamia o, nakamia.
Nimepata michuzi na mwaga pochi.
Nakamia o, nakamia.
Thank you.